You look good, mama. I'm not gonna lie, I'm not gonna lie. You're not jealous, I'm not so good, you're not jealous. You're not jealous, I'm not so good, you're not jealous. You're not jealous, I'm not so good, you're not jealous. Sithandwa sami, sweetie lami. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Sithandwa sami, sweetie lami. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Kungcono sikele endabeni sitshela abantu ukuthi siyathandana. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Kungcono sikele endabeni sitshela abantu ukuthi siyathandana. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Emfanela emfanela osondelela osondele duze. Yamfanela yamfanela osondelela osondele duze. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Sithandwa sami, sweetie lami. Yike ngatshela yena muso ukuthi umuhle kanjani. Ubuhle bakho buphelele namagama onquma sekuphelele. Uma nginawe ngizobe ngiphelele imali nemali ngiyothengele yona. Ubuhle bakho buphelele namagama onquma sekuphelele. Uma nginawe ngizobe ngiphelele imali nemali ngiyothengele yona. Imali nemali ngiyothengele yona.
Yeah.